What music?
Yeah, yeah, yeah. Hello.
Yano, yano.
Tune me in. Yeah, yeah, yeah. Baby, need a moon too. Makendala kwila iwe. Baby, don't you leave. And I'm better off with you and you alone. Inenda zindikira, mati ya kumanda pisirira. Katinda penga, diwaza kulunda tila njenga. Inenda zindikira, ndala kwa mpake ndiku pepeza. Mutina makonda yika zinyalala, ndiku ngofunika yene ntasesa. Baby, I'm hoping that you remain in my sweetie heart. Ukachoka iwe you sending out. Ukala neka me sending out. Baby you so fine. You my shining star. Honey you my angel. Ayiwe nina figa. He utabu bia, bia. Koma usapike. He utabu bia, he kuia. Imozi dikale.
Ndi mafuna siku ona daily. Kaya una nipanga chani my way. Mama una yuza ntila. Una nila kuila nti makuwawa. Olo mafrezi ya kudaba. Kuklabu sundu makala akivi. Olo kufepi ya kudaba. Kufepi sundu makala akivi. Indi onpona zijinyila. Napanya pangano ni nagula kuila. Kimu yanga usavure jezi. Dizi dorela munyu.
Baby you so fine. You my shining star. Honey you my angel. Ayiwe nina figa. He utagubi.